Yamde joy mintaji sappo e jewoni ko wittori studio kalangu habaruji moɗe fulfulde commune Omar Hama janganto. E nder duuɓe bettiɗi ɗi ɗume waɗi ko gallu meɗen ñamey nokkuje kewɗe andiɗo enda bonande ndiyan toɓan. Tewteru ɗerol ekkitaki jande ko wiite BTS fuɗɗi wurtade. Moktar El Bassirne hande Lasar woni ko o watta to enda fijo makko jinam andaɗam. Yewtere meɗen hande pindina ƴewtana sukaɓe latiɓe lebbi tati hande duuɓi sappo duuɓi joyi fuɗɗuɓe ɗo enda no waɗe tufore jonte paɓɓe. Kadi jamirtemo yerno kaliranno mi on e nder ko'e kibaruji meɗen ley jemma altine atalata bittiɗo département mo Dakoro tawama nder région mo Maradi toɓama toɓo latingo wango bononda sanne dimma ko heɓa ley bononda toɓo on waɗi ɗo enda cuuɗi keme tati ko yehi samoyɗo endam e niɓe keme jeeɗiɗo ɓe ngala fuuto fukke nder majjum waɗi goto e mayɗo e goto nawniɗo e bisaji hemre du ko ndiyam ɗa yehi wittidoynoni. Mbiyanni Arlita no tawa nder région Agadez kando ka illu jeenayi lewru utto bittiɗo duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegon no tawa e ley saɗorma rafi hiite kuram ɗum doni mbi'e ano callali jaaroji hiite kuram ɗiɗi poti caami to enda poɗoji hiite kuram hedde sonichar yaade gallure ittanaɓe ɗo enda wassoɓe kange ɗume waɗi ɗum laabi ɗi hoƴa Gungu Mamman Dantani o yewtide e préfet biyeteɗo Alaji Alatan mo gaskiya kettinenani ko wi
dow ko ƴewata fi o min ƴami pelle kewɗe wadda hano balla mu'en dow saɗarmaji hano hiite kuran keɓaɗo ngam ɓe kokka han nokkuje mawɗe to hiite kuran o haaja hano nder loktoroje de ni heɓaki laawol kesol gonno ɗon komin koƴata dow fi o de min gonana he tefugo hano groupe mawɗo ko koo hiite kuran koƴaɓe dow moƴƴingo hano fi o ni e holli wiide no yottoyto balɗe nayi yaade balɗe joyi fadde ɗum woɗata.
Ley duuɓi caketeɗe ɗi galluje kewɗe nder leydi Niger andi ɗo enda toɓo ndiyam sanne laati du nde toɓo on waɗi no waɗa ɗo enda bononda ko ñamta ɗo enda nokkuje ɗum doni mbiyen fay nokkuje nder sahara no woodi ɗo enda laati bononda ndiyam on no ñama ɗum hande subakoni min jewtiɗi ɗo enda e biyeteɗo ɗume wonno waɗa ɗum biyeteɗo ɗo enda Yunusa Tinni ñeñiɗo nder gollal ñibdi nani ko wimin.
La ville de Niamey a insuré problème.
Kuɓere Niamey no tawaɗe rafi laaɓal manngal hande nder ndungu du ɓuri ko waddi ɗum woni sigila arano gaɗaɗo dow laaɓal huɓere nden waɗa kana illa hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji nayi sigila oodu himɓe leydi Allemagne gaɗɗino kamɓe du ɓeydi ceeɗe ko o gollida amma ko hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi waɗa sigila o yawtama naabi en rafi laaɓal huɓere nden ɓuri sigila o sembe ɗum waddi ko hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e go'o sigila gom siriyama sigila oodu fedde leydi japon gom indirade jika siri sigila o amma kas sigila o nawtoraka duuɓi sappo e joni hannden ko sigila o siriya bani kono anda ko arano on kay sembe mum ɓurama duuɓi lasoni hannden naabi en ko ɓurino ko sigila lamnol huɓere ñamay gom fuu waɗaka sigila arano on du ƴewtinaka moƴƴine ndenne rafi laaɓal huɓere nden hana hayɗina himɓe
fuɗɗam lewru ottu ley leydi meɗen Niger heɓi toɓo ƴartiningo ɗum doni waɗi ba nder nokkuje sahara nder leydi meɗen Niger ndiyam toɓo ɗon yehi ñamoy nokkuje kewɗe ɗum woni no waɗa ɗum nani ko ɗum woni no waɗa ɗum nani ko biyeteɗo ɗen da hoorejo Sarusi mo metewo kaccallu gabciya lawan wi bandimin ɗen da biyeteɗo Moussa Hassan.
Partout sur le pays nous avons une situation légèrement accélérée.
Hande nder leydi meden der nokkuje gom lowru fuddiri sedda der nokkuje gom du wadi sembe sanne dum waddi ko der leydi difa nokkuje kewde tobama bani der sobbirde leydi din tobama agade sudu illa rawani himbe no andi ko leydi din fuddama tobede fa nokkuje gom mawi ko waddi dum woni lowru nder duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi ɗi no tawe fa nder jaadu. Baylol wakkitiji kam ɗum junngo mum no tawe nder leydi tawa tilbeeri maraɗi e zender fuu hikka mawama. Ɗum fuu toɓo wongo no waɗira sembe goo woni no waɗa ɗum. Nder nokkuje gom lowru heewa fa toɓe sanne nder wakkatiel seɗɗa.
Il faut qu'on réadapte tout nos systèmes pour minimiser ces impacts.
Nonni fahande mbiyen ɗerol jande ekkitaki golle tewtewru muɗum ko wanno duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom fuɗɗi wurtade ɗoenda nder nokkuje to ɗum fuɗɗano ɗoenda. Ɗum doni hano ko darta ɗoenda ni mbiyen keptol ngol ano ko wite ƴewtintoɓe keptol ngol witeɓe ɗoenda jiri wonɓe nder CEG lasso e joyaɓo gallu ñamei ɗoenda holli nimɓe wiide keegal lasara woni ko talki ɗin puɗɗi wurtade. Yeruno docteur biyeteɗo Ali Munkaila holliren o wi tewtere hikka ndu ɗum satti sanne. Nani ko wi bandiɓe Nafisa Adam Sirfo.
Sur un effectif de 485 candidats
hikka dow janngooɓe keme nayo e lasooji nayi e joyo haanuɓe naatata nder tewteeru ndu janngooɓe keme nayo e sappo goni naatuɓe nder mayru. Nde ni janngooɓe ɓen peccaama pecce hemre pecce sappo e jeegom goni heɓuɓe ɗereeji mum'en. Ndennede en ndaari hano lasooji tato e joyo goni heɓuɓe ɓe. Ɗum waɗaaki baa seɗɗa. Gacce ɗen gacce himɓe fuuno saarooɓe no kaani gatta hitere ƴeewo ko sukaaɓe maɓɓe goni no gaɗa ngam yoɓande suka naa winndude ɗum lokkol kam tan heƴata. Sey neɗɗo tokkitoo ƴeewa nde omo jannga naa de o wala omo jannga. Ministére kawjiiɗo filla janndeeji ɗin du no haani ƴeewa ko wi'i janngine ɗum moƴƴina ngam min tawi nokkuuje gom kaanuɗe moƴƴineede. Nde en ƴeewi nder janndeeji ekkitaaki golle sukaaɓe ɓen golli amma janndeeji ɗii to nder majji noon ɓe keɓay fuu. Misali mathématique en faransire anglais philosophie en e droit en
français anglais e droit et consort.
Fedde jingonore ɗoendan janginoɓe nder jangirɗe mawɗe ɗe zender hawtade e fedde janginoɓe jande mawɗe nder jangirɗe mawɗe jandeji hakkuneji noddi hokkoɓe habaru kenga ngam batte wurtinde ɗerol hollude ɗoendan saɗorma mo université mo zender ɗum woni jangirde zender mawde tawa nder mum. Nonni wakkati ni ɓe ganno ɗoenda du burtino ɗerol ngol nani ko Mouhamadou Bachirou wi bandimi biyeteɗo Ali Keita.
Exige le paiement immédiat des arriérés des salaires.
Minen tilsina e gomnati on yoɓa jobdi amin jomini ko lewru mai juin e juillet ko hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego o ki hakkeji amin jaɓaɗi go. Minen ƴema dow sawortoɓe ɓe université joɗɗine nder wakkati jawuɗo. Minen kolla mettorgal ɓernde amin dow rafi bawugol golle e layre ko horeɓe e ministére on wonno waɗa. Minen poɗa hakkilloji horeɓe laamu jaman jeeɗiɗaɓu nonni dow inde hano koƴeteɗe université mo zender. Ɗum waɗi min kolli duniyaaru fuu ko wonno waɗa.
L'opinion nationale et internationale.
Hande suba lasar woni mbiyen ɗum woni ko mbiyeteɗo Mokhtar El Bachir tawaɗo Rio do inde leydi meɗe Niger filla jinam andaɗan noni o yaata to enda yamde joyi lasara ɗo enda gallu meɗen ñamen. O yan duni o waɗa ɗo enda fijo makko jinam ton enda Rio kawtade e bandiraɓe meɗen ɓe leyɗe Afrika. Noni Mokhtar El Bachir o e fawade joni bandi ko mbiyeteɗo Rukey Hassan o ɓe janduni ɗo enda limtaɓe do inde Niger no gaɗan ɗo enda jinam andaɗam metereji mbiyen capanɗe joyi. Moro Amadou ekkito nimɓe jinam nani ko wi bandimin sekettinoɗon nano.
Donc nage libre c'est une nage qu'on appelle le crawl.
Ginan gotan andadan kam buri yawude kam woni hano nage libre ko ete e francire der ginaki naydi andadi der fijo ginaki ko watte der leyde duniyaru hippo forta koyde mun juude mun no golla yesu dum buri andade der fijo ginaki jomun jukkatake gacce de hana yottino de hana jomun yotti han to metriji cappande joyi darnatake jomun jukkatake gacce de hana yotti to metriji cappande joyi darnade nokkude darnade to jomun memi he bandu mun fu hana jukkatake ginaki ferejo gon mo hana andado o deni yottake to darna juude tan jomun memirta
n'importe quelle partie du corps arrive à toucher on est arrivé.
Kanko du woni biyeteɗo ɗenda Moro Amadou pamtinɗo nimɓe fa waɗi ɗum woni mana jinam andaɗan ɗa important seɗɗa fande men wattude e yewtere meɗen pindinol.
Studio Kalangu nder galle ñemeyi
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayyi FM
do radio amfani
lamba hembere FM
mayna soruwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho FM
birnin gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho FM
dolbel
do radio gorwal FM
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho FM
sayi
do radio tapoa
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
tamaske
do radio muria ader
lamba capanɗe jeenayi e jeetati FM
bouza
do radio takarakara
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
magaria
do radio kitari
lamba hembere e go'o toɓɓere e joyi FM
studio kalangu yaadu leydi Niger
studio kalangu
a yettama sanne nonni mbiyen nayyi lewru men ottude wittinude duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeegon woni ko ñalowma suɓaɗo filla pesogal ɗo enɗa jonte paɓɓe nder leydi meɗe Niger fuu oɗo andi duni gomnanti leydi meɗe Niger awdi ɗum e hawtade ɗo enɗan sukaɓe wonduɓe e rafi keƴorɗan ñamdu noni ɗum doni daari ɗo enɗa ano hunde noon ko laati ɗo nda wonno torri sukaɓe sanne bandimi mbiyeteɗo Rukeya Abdourahmane nani ko famtinimim do filla ñawgu enɗa
eɗen tawa nder loktorore bangere rekasema debbo o wi'i jonte paɓɓe sukaɓe mum ɗiɗo ɓe hulƴini ɗum omo hula to wi'e hana paɓɓe noon
mawniyo on ni miniyo on doni ɓe fu gonno tuuta nde ni joomum wari lawi no heɓan hoyirnan nder ñawtaki kin minen jetta Allah minen jetta loktoroɓe do no joomum wariri fuu no heɓan hoyirnan
himɓe ɓurɓe himɓe ujunaji jeenayo goni wattaɓe hawjo sigila durwi didde e jonte paɓɓe ɗe nder loktoroje leydi meɗen laso e jeɗɗi sigila durwo go singama dow lebbi nayyi milliyaruji nayyi e feccere goni dimma ceede ittaɗe gam maggu madan Nasiru Fati loktorojo noon o wi'i nder ndungu gu sukaɓe hewɓe paɓɓe ɗe goni no tora ɗum en
cakkana walla appe min goni ɗuuɗal no gara no ñawto nder ñalowma no waɗa hano sukaaɓe capanɗe jeɗɗo kamɓen paɓɓe ɓe nangata ɓe gadde loktorore gande ɗum nangi hano suka no tampinat ɗum fayo to to joomum ñamata naane joomum salo musingo ɗum ɗo na walla gon no natan ɗum kujje ɗiɗi gattaɗe yeeso ɗe no wooɗi eto ɗiƴam sukaaɓe he kokkol maɓɓe safaare hano sukaaɓe ɓe vitamine heƴeejer ɓalli maɓɓe koye ete malnutrition e faransire hano hunde noon kono wooɗi ɗum ɗo ɗum ƴeewatana hano suka dinki mum faa yotto hano duuɓi joyi
ko sigila o wonno tefa woni tawa sukaaɓe milliyoji ɗiɗi e ujunaaji keme jeegom e duuɓi mumen tawa hakkune duuɓi tati yaade duuɓi joyi jarnaama safaareji ɗi ngam hisinde ɓe jonte paɓɓe ɗe ndungu fuu nder leydi meɗen nde ni en ƴeewi dow pecce hemre nde ni waroɓe no ñawto nder loktoroje meɗen peccaama pecce lasooji neɗen fuu jonte paɓɓe gonno wadda ɓe nder loktoroje felix akbo tawaɗo nder leydi meɗen dow innde fedde duniyaaru jinnganoore sukaaɓe watti hunnduko mum nder yewtere de ko o wi'ini
cette année la particularité est de combiner
hitande ni komin gatti yeeso kan woni ɗiƴam maɓɓe ete e kokke safaare ngam sukaaɓe ɓe vitamine heƴay nder ɓalli mu'en ngam ɗuuɗal maɓɓe nde ni waddama to ñawtaki nde ɗiƴam maɓɓe hooƴama iɓe tawre e na walla paɓɓe no waɗa sukaaɓe ujunaji keme jeego o kamɓe gon nder fii o ɗum ɗo faa han kasen ƴeewatana hano sukaaɓe gooduɓe lebbi tati faa yotto hano lebbi capanɗe joyi e jeenayi ceede ɗo ko jonn na dow ko darata hano fii o no waɗowo hano milliyaruji nayyi e feccere kan gomnati on he goɗuɓe balla nder junngo e fii o wati
fadde tuugal jonte paɓɓe gal heɓede jarɗe safareji ɗi tan woni laawol hisinde sukaaɓe paɓɓe ɗe
nawotere min jettima sanne Ali Ñalli Oumu Oumaru e fawari joni bandiraɓe amin Kenda Mariama Diallo walluɓe min ko kibaruji moɗo e fulfulde ɗi jotti joni Gungu Mamadou Dantani joppidan min waddanaon ɗo enɗan kibaruji muɗum e ɗengal men hawsankore.